Yes. Mbega imbaraga zawe, imbaraga zawe, ubwiza bwawe mu buzima bwanjye ndabibonye byose. Ibyo unkoreye, ibyo mbona, ibyo nkibona ni byinshi.
Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Wabimpaye, n'ukuri wabimpaye, mana yanjye. Umugisha, yeah, I'm feeling your wusa. Imbabazi zawe nazibonye, mbega ubwiza bwawe, ndanyere mu rwobo rw'intare, mbega wamweretse urukundo rwawe. Baba, almighty yawe, 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 yawe. Baba, 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 baba. Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Wowe si ubukene n'ubutindi, yeah, n'ubutindi. Wowe si ubukene n'ubutindi, yeah, n'ubutindi. Buriya imbaraga zawe ziri muri njye, tata, none reka imbaraga zawe zinkoreshe, mve mu bukene. Dore ndi imbere yawe Yesu, mfasha, ndi imbere yawe. Nanjye mpindura umwami nka Dawidi, umva ni mu bushumba, mfasha, mpindura. Nanjye nyikeze mu intebe, mana mu mucyucyu, mana yanjye rukuri mbabarira. Ibyo nkoze byose mbabarira, n'ubutamenya mbabarira, mbabarira. Yawe, yawe, yawe. Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Ubuzima, ubuzima mana yanjye, wowe si ubuzima, wowe si ubuzima mana yanjye. Wowe si ubukene n'ubutindi, yeah, n'ubutindi. Wowe si ubukene n'ubutindi, yeah, n'ubutindi, yeah.